chakulia mempata kunibembeleza oh, squeezy nimeanza nenepa mempata kunitunza siwali bahazi napewa chaidazi sifanyi kazi nafundishwa mapenzi si kwa erizi mitisha mbamizizi si jahazi niko chini nyambizi kalbi naomba usiende mbali
aha
ukenda mbali mtabaki na nani oh. Kalbi naomba usiende mbali ukienda mbali mtabaki na nani
aha.
If unanipenda mi, unanitaka mi you love me, you need me. Unanipenda mi, unanitaka mi you love me, you need me.
Mahbuba, wallahi
oh, mahbuba mispendi kufukia oh, ismiti mwezo wepesi kulia oh, mahbuba uzuri wanijua oh, ismiti wifu wanisumbua siwali bahazi napewa chaidazi sifanyi kazi nafundishwa mapenzi si kwa erizi mitisha mbamizizi si jahazi niko chini nyambizi kalbi naomba usiende mbali
aha
ukenda mbali mtabaki na nani oh. Kalbi naomba usiende mbali ukienda mbali mtabaki na nani
aha.
If unanipenda mi, unanitaka mi you love me, you need me. Unanipenda mi, unanitaka mi you love me, you need me.